Isithombe sesithupha. Ama-lepers amane. Amakhosi 2 isahluko 7 verse 3 to 20. Ngaleso sikhathi amadoda amane ahlala esangweni laseSamaria. Wonke enobulepero. Athi ekhuluma wodwa. Sihlaleleni la sifa nje. Asiye emabuthweni amaSiriya. Ngaleso sikhathi amaSiriya ezwa umsindo engathi kuza amabutho. Esaba ashiya yonke into abaleka. Ngesikhathi amalepers eza eSiriya kwase kungasekho muntu. Athatha konke ayekufuna. Bakhuluma bodwa bathi, lokhu esikwenzayo akulungile. Lolu usuku lwezindaba ezimnandi. Kodwa sizigcine kithi. Baphindela eSamaria bayotshela abagcini bamasango. Bona bandlulela emzini wenkosi. Ngokushesha abantu basebedayisa ukudla esangweni laseSamaria, njengokusho kukaNkulunkulu ngo-Elisha. UNkulunkulu wasindisa u-Elisha kanye no-Israyeli ezitheni zawo. Bangani, uNkulunkulu wathumela uJesu ukuthi azosikhulula ezonweni zethu nakuSathane. UNkulunkulu akafuni umuntu ozoya endaweni yokuhlupheka. Lezi izindaba ezimnandi ezivela uNkulunkulu, esizozixoxa ndawonye.